andithandi kulwa ndifuna uxolo nokuthula khuluma uma ndenze kakuhle uzondiluza uloko sihla wenyuka ndiyahamba ndikhathele nguwe soloko ndinawe ndikhale mihla nezolo uyakhathaza uhambo buye nengxolo soloko ndinawe ndikhale mihla nezolo uyandikhwaza uthetha ngatha nangqondo
Tonight.